me size you are example. No man entertainment with your future. Maybe to be Zibunyo, Masaki Abanange. Oh, Zibunyo, Zibunyo. Maybe to be Zibunyo, Masaki Abanange. Oh, Zibunyo, Zibunyo. Ndi twala bingi, adana bitono. Ndi twala bingi, oh, ndi twala bingi, adana bitono. Ndi twala bingi, ebintu bizibu nyo, basajja banange. Oh, bizibu nyo, bizibu nyo nyo. Ebintu bizibu nyo, basajja banange. Bizibu nyo, bizibu nyo nyo. Akamasuka ndite, oh, andota. Akamasuka ndite, mbate ndota. Akamasuka ndite, oh, andota. Akamasuka ndite, mbate ndota. Ebintu bizibu nyo, basajja banange. Bizibu nyo, bizibu nyo nyo. Ebintu bizibu nyo, basajja banange. Oh, bizibu nyo, bizibu nyo nyo. Kankole cheninokola, ebirungi birinonya. Kankole cheninokola, ebirungi birinonya. Kankole cheninokola, ebirungi birinonya. Kankole cheninokola, ebirungi birinonya. Ebintu bizibu nyo, basajja banange. Oh, bizibu nyo, bizibu nyo nyo. Ebintu bizibu nyo, basajja banange. Oh, bizibu nyo.